siku zangu zimekoma, na kaburi tayari kunipokea. Njoo Bwana uniokoe.
Sasa nakuita Bwana juu hima hima, kwangu jicho langu linaku tazama Bwana wangu.
Bwana wangu
njoo uniondole shida na mateso haya, moyo wangu unaku tazama Bwana, wewe ni ndoo yangu.
Naamini wewe Bwana ndiwe uwezaye kuniondolea haya maumivu ya moyo wangu. Nakuomba wewe Bwana tazama mateso yangu, usiutazame udhaifu wa moyo wangu.
Bwana wangu fungua sikio lako,
sikio usikie sauti yangu,
macho yako
macho yatazame,
tazame Bwana niongoze, Bwana wangu
niongoze,
niishi na wewe Bwana,
niishi na Bwana wangu milele yote.
Sikio lako,
sikio usikie sauti yangu,
macho yako
macho yatazame,
tazame Bwana niongoze, Bwana wangu
niongoze,
niishi na wewe Bwana,
niishi na Bwana wangu milele yote.
Wanna